uyezwa, uhlathi manje, uyezwa manje, uhamba thina, uyezwa, uhlathi manje, uyezwa manje, awushayi imoto, dumisa imoto, shintsha mova, awushayi imoto, dumisa imoto, shintsha mova mthayisini. Uteni na, ungathi uyesaba, shintsha mova.
Ngiyahamba mina ngosala nefemu yakho Kati usichaphazela sekuku nyaka wonke Kati usichaphazela sekuku nyaka wonke Fuse ngiyahamba mina ngosala nefemu yakho Fuse ngiyahamba mina ngosala nefemu yakho Tejes mina fumzala sifase kwamaglate Nomi godini sifase kwamaglate Talale nduna sultheta sibuye ekhaya Obe talale nduna sultheta sibuye ekhaya
Ngutheni na, ngathi uyoyika Shintsha mova mthayisini Awushayi imoto, dumisa imoto, shintsha mova mthayisini. Ngutheni na, ungathi uyesaba, shintsha mova. Ngutheni na, ungathi uyoyika, shintsha mova mthayisini.
Paso, wayong!
Lumkise besjayi Ngeke sibatshelo caba besjayi Ngeke simtshelo babu twana besjayi Ngeke simtshelo babu phala besjayi Ngeke simtshelo umhlobo besjayi Ngeke simtshelo mavava besjayi Ngeke sibatshelo puti besjayi Shintsha mova Shintsha mova Ngutheni na, ngathi uyoyika Shintsha mova mthayisini